Msafi.com.
Achi, 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 achi.
Never.
We kwanza linavutia, ukilivalia sidilia. Wengine wanalilia, na madanga wanadangia. Napenda nikilitachi, kwa bedi na jina fasi. Wime sinapigia pasi, kama halandi nafunga go. Unavunikosha mai wangu nataka nyonye kido. Unavunipeti baby wangu nataka nyonye kido. Unavunikosha mai wangu nataka nyonye kido. Unavunipeti baby wangu nataka nyonye kido.
Atuande kama unalo, weoneshe. Uponyonyo ni poti tindoge. Tende pali, tende dana ziwa lake kalioneshe. Mama na ziwa lake kalioneshe. Uponyonyo ni poti tindoge. Dada titi lake kalioneshe. Umanangu ni ponyonyo ni poti.
It's coming up music
video. Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.